Aya,
ish. It's the kids, baby.
Zimata, washata, takuta zombi kajipata. Zima, zimaka, kizima stimu tanikata. Zimata, washata, takuta watu mejipata. Zima, zimaka, kizima stimu tanikata.
Zakimangi ye chenchi sishe. Zakimangi ye mishe. Zakimangi ye chenchi sishe. Zakimangi ye mishe.
Bado tunamwomba taya ni o baba. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Yani Ja, oh baba, yeye ndo anatupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Yeye ndo anatupa mafungu saba.
Si bado tuko kwenye purukushani yo. Kwenye purukushani yo. Kesho tatukuta tuko hewani yo. Watu tuko hewani yo. Bado tuko kwenye purukushani yo. Kwenye purukushani yo. Bado tatukuta tuko hewani yo. Watu tuko hewani yo.
Zimata, washata, takuta zombi kajipata. Zima, zimaka, kizima stimu tanikata. Zimata, washata, takuta watu mejipata. Zima, zimaka, kizima stimu tanikata.
Yeah.
Zakimangi ye chenchi sishe. Zakimangi ye mishe. Zakimangi ye chenchi sishe. Zakimangi ye mishe.
Na usiamini masela man, watakuzuga kwa sela man. Usiamini masela man, usiachede mwako na masela man. Usiamini masela man, watakuzuga kwa sela man. Usiamini masela man, usiachede mwako na masela man.
Bado tunamwomba taya ni o baba. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Yani cha o baba. Yeye ndo anatupa mafungu saba. Japo sometimes sawa unakapa. Yeye ndo anatupa mafungu saba.